Forget your, that's G baby. What? Who's who I'm your
father? I'm your father.
Get your, yo. Nyantoka nipo ghetto, mambo yangu fresh. Kupali na madeti na machizi wakizedi. Wanaopenda peace kima vasi kama sisi. Kupendwa na madame kila kone na bushine. Kushika microphone kualibu zetu lime. Watota ghetto town kumepinda kama limu. Tukiwa ndane game, vipaji zetu same. Aminu si amin, ndane game tunda shine. Tuweki sana down kwani ghetto ni makin. Kwa hii zetu fun. Kushika microphone kualibu zetu lime. Watota ghetto town kumepinda kama limu. Tukiwa ndane game. Nachoka mugeto, nakula mugeto. Gazina geto, napenda sana geto. Masela wangu geto, nimekulia geto. Madili yangu geto, mziki wangu geto. Leo hata kesho, mapigo yangu joto. Story na watoto, wanaopenda moto. Milupo na mabloki, latemo na po flow. Mziki upo geto, vina bado vipo. Nafutela basi njo, au takisema no. Tuna why, tuna go, cheer. Msela basi njo, au takisema no. Tuna why, tuna go, cheer.
Amplify.com.